ubethele kanjani na nyanga yami wokashona umntana ningazelele lutho ubethele kanjani na nyanga yami wokashona umntana ningazelele lutho ubethele kanjani nawe phobela wami wokashona umntana ningazelele lutho Ivuke kuseni nenje file bale emva kwaloko kwaqhuma umntana milumbo Ivuke kuseni nenje file bale emva kwaloko kwaqhuma umntana milumbo Ivuke kuseni nenje file bale emva kwaloko kwaqhuma umntana milumbo Ine nali tunzimba wonke Ogushukuti bebe nzama mina Ine nali tunzimba wonke Ogushukuti bebe nzama mina Ubethele kanjani na nyanga yami Wokwashona umntana ningazelele lutho
Yeah, I'm gonna buy it.